sono solo signore, sante manche le parole. Sì, lo so che non c'è luce, una stanza quando manca il sole. Say what you say to comfort me, please.
Still, I don't know why God took you so young, so bright in your glory. I hear what they say, but mystery still shrouds why the Lord took you.
I just turned around. Now they say you're gone, my friend, but it won't be long before I'll see you soon again.
Mighty Kesha night.
Ni usiku mkuu kiasi kipi wa Kesha.
In this nation and beyond.
Katika taifa hili na hata zaidi.
I still want to revisit with you this call.
Bado ninataka kuangazia pamoja nanyi upya huu mwito.
This warning.
Hili onyo.
This clamor.
Hili sisitizo.
That the Lord made on August 19th.
Ambalo Bwana alifanya katika Agosti tarehe 19.
The year 2008.
Mwaka wa 2008.
When he showed me the mighty vision of the Lord.
Aliponionesha maono makuu ya Bwana.
In which vision the Lord lifted me up and placed me right in front of his throne, his mighty throne in heaven.
Maono ambamo Bwana aliniinua juu na akaniweka moja kwa moja mbele ya kiti chake kikuu cha enzi mbinguni.
And you see that at that throne a lot of things transpired.
Na waona ya kwamba mahali pale pa kiti cha enzi mambo mengi yalitendeka.
And there came forth the rider of the black horse.
Na hapo akatokea mpanda farasi wa farasi mweusi.
After the conversation I had with the third living creature around the throne of God.
Baada ya mazungumzo niliyokuwa nayo na kiumbe watatu aliye hai anayezunguka kiti kikuu cha enzi cha Mungu.
And then the release of the black horse.
Na kisha kuachiliwa kwa farasi mweusi.
And the prophecy that I gave subsequent to that.
Na unabii niliyoutoa baada ya hayo.
When I said that actually denotes the coming of a serious global famine.
Niliposema ya kwamba hiyo kwa kweli inamaanisha kuja kwa njaa kubwa zaidi ya kote duniani.
And I said the book of Revelation chapter 6.
Na nikasema ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
And I also say that means the coming of the global economic crisis.
Na pia nikasema kwamba hiyo inamaanisha kuja kwa shida za kiuchumi za kote duniani.
And that announcement was done in Nakuru here where we're broadcasting from today, the city of Nakuru.
Na hilo tangazo lilifanywa toka katika mji huu wa Nakuru ambako leo tunatangazia pia.
But anyhow, I want to continue exploring that mighty visitation of the Lord.
Lakini hata hivyo ninataka niendelee kuangazia na kupanua zaidi huo mtembeleo mkuu wa Bwana.
You remember the book of Revelation chapter 6.
Mtakumbuka katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
On which that mighty vision of the Lord was based.
Ambacho hapo ndipo hayo maono makuu ya Bwana yalitiwa msingi.
This is what he says in the book of Revelation chapter 6 verses 5 and 6.
Hiki ndicho anachosema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 5 na wa 6.
When the lamb opened the third seal.
Wakati mwanakondoo alipouvunja muhuri wa 3.
I heard the third living creature say.
Nikamsikia yule kiumbe wa tatu mwenye uhai akisema.
Come.
Njoo.
I looked and there before me was a black horse.
Nikatazama na mbele yangu alikuwepo farasi mweusi.
Its rider was holding a pair of scales.
Yeye aliyempanda alikuwa na mizani.
In his hand.
Mkononi mwake.
Then I heard what sounded like a voice among the four living creatures.
Ndipo nikasikia kile kilichokuwa kama sauti katikati ya wale viumbe wanne.
Saying.
Ikisema.
A quart of wheat for a day's wages.
Kipimo kimoja cha ngano kwa mshahara wa kibarua wa siku moja.
And three quarts of barley for a day's wages.
Na vipimo vitatu vya shairi kwa mshahara wa kibarua wa siku moja.
And he finished by saying.
Na anatamatisha kwa kusema.
And do not damage the oil and the wine.
Lakini usiharibu mafuta ya zeituni wala divai.
And I think if there was any pinnacle, any top of this conversation the Lord is announcing to the church.
Nami nadhania ya kwamba ikiwa kuna kilele chochote kwa haya mazungumzo makuu ambayo Bwana anayatangaza kwa kanisa.
Is this road map that the Lord has laid in this particular visitation.
Ni hii barabara ama njia ambayo Bwana ameiweka waziwazi katika huu mtembeleo.
Because you see that the Lord saying, look, this is the mercies of God and the love of God Almighty.
Maana unaona ya kwamba Bwana alikuwa anasema kwamba tazama rehema za Mungu na upendo wa Mungu mkuu mwenyezi.
Allows him.
Inamruhusu.
Even to develop the road map.
Hata kutengeneza ile njia.
Towards heaven, towards the kingdom of God Almighty.
Kuelekea mbinguni, yani kuelekea ufalme wa Mungu mkuu mwenyezi.
Towards the rapture of the church.
Kuelekea unyakuzi wa kanisa.
Towards the wedding of the Lamb of God.
Kuelekea harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
Why do I say so?
Kwa nini niseme hivyo?
Because you know, in this prophecy, you see that the Lord is pronouncing two prophecies at the same time.
Maana waona ya kwamba katika unabii huu, Bwana anatangaza unabii mara mbili wakati mmoja.
The first prophecy.
Unabii wa kwanza
is that there is an event coming to befall the earth.
Ni ya kwamba kuna tukio linaloijia dunia.
And he says,
na anasema,
a quart of wheat for a day's wages.
Kipimo kimoja cha ngano kwa mshahara wa kibarua wa siku moja.
And three quarts of barley for a day's wages.
Na vipimo vitatu vya shairi kwa mshahara wa kibarua wa siku moja.
And then he says,
na kisha anasema,
that hey, do not damage the oil and the wine.
Ya kwamba hey, usiharibu mafuta ya zeituni wala divai.
That's a major prophecy.
Huo ni unabii mkubwa tena.
Of what is beholding unto the earth.
Juu ya kila ambacho kinaijia dunia.
But then the second prophecy.
Lakini sasa unabii wa pili.
You don't see until you read the breaking of the fourth seal. You read verse 7.
Hautauona hadi utakaposoma kuvunjwa kwa muhuri ufuatao, yani mstari wa 7.
Because when you see the breaking of the fourth seal in verse 7.
Maana utakapoona kuvunjwa kwa muhuri wa 4 katika mstari wa 7.
You see the release of the pale horse.
Unaona kuachiliwa kwa farasi wa kijivujivu.
The vision of the Lord.
Maono ya Bwana.
That the Lord gave me on July 29th, 2009.
Ambayo Bwana alinipatia tarehe 29 ya Julai mwaka 2009.
When we were waiting at the airport in South Africa, Johannesburg.
Tulipokuwa tukingojea katika uwanja wa ndege wa Johannesburg katika South Africa.
And I fell asleep on the cement.
Nami nikalala pale kwenye simiti.
And so, but that prophecy I have spoken about.
Lakini huo unabii nimenena juu yake.
Regarding the coming of the pale horseman.
Juu ya kuja kwake farasi wa kijivujivu.
And you see that when he comes with impunity and his name is death.
Na unaona kwamba anapokuja anakuja na nguvu na jina lake ni mauti.
And yet Hades follows him close by.
Na ilihali kuzimu amemfuata karibu karibu.
Why does this make us understand the second prophecy relating to the release of the black horse?
Kwa nini hii inatusaidia kuelewa unabii wa pili kuhusiana na kuachiliwa kwa farasi mweusi?
Because you clearly see.
Maana unaona kwa waziwazi.
That the rider of the pale horse.
Ya kwamba mpanda farasi wa farasi wa kijivujivu.
He's given authority, means given authority.
Anapewa mamlaka, amepewa.
Meaning not his authority.
Kumaanisha kwamba si mamlaka yake mwenyewe.
But he's given authority.
Lakini anapewa mamlaka.
And power.
Na nguvu.
To kill.
Ya kuua.
Over 1/4 of the population of the earth.
Kuua robo moja ya idadi ya watu duniani.
Such a holocaust.
Yani mauaji makubwa ya halaiki.
That has never visited the face of the earth.
Ambayo hayajawahi kama kutembelea uso wa dunia.
And he says
na anasema,
that when he comes he has the authority given unto him.
Ya kwamba anapokuja ana mamlaka aliyopewa.
And the power to execute death.
Na nguvu za kusababisha mauti.
And to kill by the sword.
Na kuua kwa upanga.
By famine.
Kwa njaa.
By plague.
Kwa tauni.
And by the wild beasts of the earth.
Na kwa hayawani wa duniani.
And I've seen even the vision in which the beasts turn against men on the earth.
Na nimeona yale maono ambamo sasa hawa wanyama wakali wa duniani wanawavamia wanadamu duniani.
And that was a follow-up vision the Lord gave me so I may understand the July 29th, 2009 vision of the pale horse.
Na hayo yalikuwa maono ya kufuatilia ambayo Bwana alinipatia ili nikaelewa maono ya tarehe 29 ya Julai 2009 ya farasi wa kijivujivu.
And so you see very clearly.
Na basi waona kwa wazi sana.
The tremendous calamity and tragedy befalls the face of the earth.
Ya kwamba shida kubwa kabisa na dhiki inaangukia dunia.
When the pale horseman is released.
Wakati mpanda farasi wa kijivujivu anaachiliwa.
And so that's why the Lord has sent me here today again to reiterate the gravity and the significance of that conversation.
Na ndio maana Bwana amenituma hapa mara tena ili nisisitize na kurudia upya na kwa uzito zaidi uzito wa huo mtembeleo.
But in this asserting of the gravity of that visitation of the black horse.
Lakini katika huku kusisitiza na kuhakikisha uzito wa hayo maono ya farasi mweusi.
The vision the Lord gave me on August 19th, 2008.
Maono ambayo Bwana alinipatia Agosti tarehe 19 mwaka 2008.
It caused me to announce the coming of the tremendous horrific global economic crisis.
Na kanisababisha nitangaze kuja kwa shida za kiuchumi kali zaidi za kote duniani.
And you see that in less than 2 months now the global economy is collapsed.
Na unaona ya kwamba chini ya miezi miwili soko za hisa za kote duniani zikaporomoka.
And until today that prophecy is still being fulfilled.
Na mpaka wa leo unabii huo bado unatimizwa.
And I said probably if there's any prophecy I've given that has affected every nation on the face of the earth.
Na nikasema kwamba ikiwa kuna unabii wote niliopeana ambao umeathiri mataifa yote ya ulimwenguni.
And this is it.
Basi ndio huu.
But what is it that the Lord has sent me now to reiterate, to re-emphasize in that visitation?
Lakini sasa nini hiki ambacho Bwana amenituma ya kwamba nikasisitize upya katika mtembeleo huu?
I want especially to dissect,
ninataka,
to open up.
Ninataka haswa sana nipasue na kufungua.
To open up this roadmap that the Lord lays forth in this place.
Nifungue njia hii ambayo Bwana ameitia katika mahali hapa.
The roadmap that Jehovah himself defines, that if you will follow this roadmap, it will lead you into the rapture of the church.
Barabara ambayo Jehovah Mungu mwenyewe anaelezea kwamba ikiwa utaifuata barabara hii, bila shaka itakuongoza mpaka kwa unyakuzi wa kanisa.
Let me begin from the basic steps in defining this roadmap.
Wacha nianze katika hatua za kimsingi katika kuelezea barabara hii.
He said, look, behold, there will be a tremendous famine.
Alisema kwamba tazama kutakuwepo na njaa kali sana.
And food prices will go up.
Na bei ya vyakula itapanda.
Such that for the wage that you used to use for feeding your family.
Kiasi ya kwamba mshahara ule ambao ulikuwa ukiutumia kulisha jamii yako.
Now will just be enough for one person, a quart of wheat, one person for one day.
Sasa utatosha tu mtu mmoja kwa siku moja, ni kipimo kimoja cha ngano kwa siku moja.
And yet,
na ili hali,
at the same time,
wakati uo huo,
he also announces that look, but then there will be the oil and wine that has to be preserved.
Pia anatangaza kwamba tazama kutakuwepo na mafuta na divai ambayo inapaswa kuhifadhiwa.
Under the divine protection of the Lord.
Chini ya ulinzi wa kiungu wa Bwana.
And for me that is very, very tremendous, because that's the most touching part of this scripture.
Na kwangu mimi hiyo ni kuu zaidi, maana hiyo ndio sehemu ya kuguza zaidi katika andiko hili.
Because the saving and the protection,
maana kule kuokoa na kulindwa,
of this oil and wine,
kwa haya mafuta na divai,
is indeed decreed from the center of the throne of God in heaven.
Kwa kweli kunatangazwa toka katikati ya kiti cha enzi cha Mungu mbinguni.
Which means it's decreed by the hidden wisdom, the hidden counsel of Jehovah.
Kumaanisha kwamba kunatangazwa na shauri fiche la kisiri la Mungu.
That to me, right from the onset,
hiyo kwangu mimi kuanzia tu mwanzoni,
means that you will not get this roadmap.
Inamaanisha kwamba hautaipata hii barabara,
except that you receive from on high.
Isipokuwa kwamba upokee toka juu.
You will not be able to identify this roadmap.
Hautaweza kuijua hii barabara.
Whose structure the Lord has set out in this scripture of Revelation chapter 6.
Ambayo Bwana ameiweka katika hiki kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
Verses 5 and 6.
Mstari wa 5 na wa 6.
Except that now Jehovah himself releases it to you, reveals it to you.
Isipokuwa kwamba sasa Jehovah mwenyewe akufunulie, aiachilie kwako.
And so I want to see.
Na basi nataka kuona.
What is this roadmap that the Lord celebrates very highly?
Je, barabara hii ni ipi ambayo Bwana anaisherekea kwa vikuu sana?
And he calls it a high worship.
Na anaita ibada ya hali ya juu.
Because this is the only worship that touches his heart.
Maana hii ndio ibada ya pekee ambayo inaguza moyo wake.
To the extent that when the dispensation of horrific suffering is done.
Kiasi ya kwamba wakati majira ya dhiki kuu yanafika.
When the dispensation of tremendous pain and agony it has arrived.
Wakati majira ya uchungu mkali na mateso yamefika.
And then he says, but this worship shall touch my heart.
Lakini anasema kwamba lakini ibada hii itaguza moyo wangu.
To the extent that I will preserve this.
Kiwango ya kwamba hii nitahifadhi.
Like, it's like saying I'm coming to destroy.
Nikana kwamba anasema naja kuharibu.
All the other form of worship.
Kila namna nyingine yote ya ibada.
But this worship shall touch my heart.
Lakini ibada hii itaguza moyo wangu.
And if you will worship in this highway, in this pathway.
Na kama utaabudu katika hii njia kuu, katika hii barabara,
on this platform,
katika hii jukwaa,
that I set forth today,
ambayo nimeijenga leo,
then now I myself shall preserve you.
Basi mimi mwenyewe nitakuhifadhi.
So that's what I want to look at.
Basi hicho ndicho nataka kushughulikia.
So that all of you wherever you are,
ya kwamba ninyi nyote popote pale mlipo,
even as you are building the house of the Lord,
hata wakati mnaijenga nyumba ya Bwana,
in your life,
katika maisha yenu,
in your hearts,
katika mioyo yenu,
in your souls,
katika nafsi zenu,
that you may be able to be in conformity,
ya kwamba muwe katika kule kukubaliana,
with the requirements of this platform,
na mahitaji ya jukwaa hili,
with the requirements of this way that the Lord has set up in this scripture,
na mahitaji ya njia hii ambayo Bwana ameiwekeza katika andiko hili.
And now I want to look at some very important aspect of this walk.
Na sasa nataka kuangazia masuala ya muhimu zaidi katika mtembeo huu.
Look, precious people.
Tazameni watu wa thamani.
I have over and again.
Mara na mara tena.
Repeatedly again and again.
Nimerudia mara na mara tena.
Emphasize that if there's anything to take, to catch and run away with.
Na kusisitiza kwamba ikiwa kuna chochote cha kukamata na kukimbia nacho.
If there is anything to take and run away with from this visitation of the Lord,
ikiwa kuna chochote cha kushika na kukimbia nacho katika mtembele huu wa Bwana,
I've said,
nimesema,
it is the centrality of the Holy Spirit for you to see the kingdom of God.
Ni ule ukatikati na umuhimu wa Roho Mtakatifu kwako wewe kuona ufalme wa Mungu.
It is the undefined requirement of the Holy Spirit in your lives.
Ni lile hitaji la Roho Mtakatifu katika maisha yako.
The boundless need for the Holy Spirit in your life.
Hitaji ambalo haliwezi kuhepuka la Roho Mtakatifu katika maisha yako.
For you to ever see the kingdom of God Almighty.
Kwako wewe kuwahi kuona ufalme wa Mungu mkuu mwenyezi.
And in celebrating the role of the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit.
Na katika kusherekea jukumu la mtu wa Roho Mtakatifu.
I have again and again.
Nimeweza mara na mara tena.
Reveal to you.
Kuwafunulieni.
That the one quart of wheat.
Ya kwamba hiki kipimo kimoja cha ngano.
For a day's wages,
kwa mshahara wa siku moja,
and 3 quarts of less nutritional barley for a day's wages,
na vipimo vitatu vya shairi ambavyo vina dhamani ya chini ya lishe,
essentially speaks about depravity.
Kimsingi ananena juu ya upungufu.
To be deprived of, to be in scarcity.
Yani kunyimwa, kukua na chache.
It speaks about deficiency.
Inanena juu ya upungufu na kutokuwepo.
And lack.
Na kutokuwepo.
And I've also said that the oil and the wine.
Na pia nimesema kwamba mafuta na divai.
Is the symbolism of surplus.
Ni ishara ya utele.
Of plenty.
Ya wingi.
Of excess.
Ya ziada.
And I've gone another level.
Na nimeenda hata kiwango kingine.
And I've defined to you.
Na nimewaelezeni.
That essentially in the spiritual realm.
Ya kwamba kimsingi katika hali ya kiroho.
We are talking about the revival dispensation.
Tunanena juu ya majira ya uvuvio.
And then you begin to quickly, when you look at this through the eyes of the Lord.
Na basi unapotazama haya kupitia macho ya Bwana.
You begin to see the model of revival of the end.
Kwa haraka unaanza kuona ule mtindo wa uvuvio wa nyakati za mwisho.
The paradigm that the Lord set out for his revival to visit the face of the earth.
Ule mtindo ambao Bwana aliujenga kwa uvuvio wake wa nyakati za mwisho kutembelea uso wa dunia.
Right before the coming of the Lord.
Yani kabla tu ya kuja kwake Bwana.
Is such that there would be pockets of revival on the face of the earth.
Ni kwamba kutakuwa na mifuko sehemu za uvuvio katika uso wa dunia.
And for me that's absolutely very amazing and very stunning.
Na kwangu mimi hiyo ni ya kushangaza sana na kustaajabisha.
Because many times when the Lord is showing me the visions like of the wedding rings.
Maana mara nyingi wakati Bwana ananionyesha maono tuseme kwa mfano kama ya pete za harusi.
And also the vision of the clock of God Almighty.
Na pia maono ya saa ya Mungu mkuu mwenyezi.
On every occasion on which the Lord has privileged me to see the opening up of heaven.
Katika kila tukio ambapo Bwana amenitunuku kuona kufunguliwa kwa mbinguni.
I have always described with consistency.
Kila mara nimeelezea kwa kufuatilia.
The common denominator of these visitations.
Jambo moja ambalo halikosi katika mitembeleo hii.
And I said that every time heaven opened.
Na nikasema kwamba kila mara wakati mbingu zinafunguka.
I have always said then I saw the glory of the Lord come out.
Kila mara nimesema kwamba kisha nikaona utukufu wa Bwana ukimwagika.
From heaven.
Toka mbinguni.
Through the entrance that was opened in heaven into the sky.
Kupitia kile kiingilio kilichofunguliwa angani mpaka angani.
And I remember I've celebrated the definition of this glory.
Na nakumbuka kwamba nimesherekea maelezo ya utukufu huu.
By describing it.
Kwa kuyaelezea.
And I've said, look, it came out in clusters.
Na nikasema kwamba tazama ilikuja katika makundi makundi.
What does clusters speak to you precious people?
Na makundi na maanisha nini kwenu watu wa dhamani?
Which means the first cluster came out.
Kumaanisha kwamba kundi la kwanza lilishuka.
Then after that I saw then another cluster came out.
Alafu baada hapo nikaona kundi lingine tena likaja.
Now you can already see the model of the Lord's revival.
Basi tayari unaweza kuona mtindo wa uvuvio wa Bwana.
Because those clusters are essentially the visitation of God.
Maana hayo makundi kimsingi ni mitembeleo ya Bwana.
That means the Lord is saying, look, my Shekinah glory will visit that place.
Hiyo inamaanisha kwamba Bwana anasema kwamba tazama utukufu wangu wa Shekina utatembelea mahali pale.
And remember the Shekinah glory is the physical embodiment of the physical presence of God in a particular place.
Nakumbuka kwamba utukufu wa Shekina ni lile ashirio la kihalisi la uwepo wa Mungu wa halisia mahali pale.
That means God is here, is present here in physical terms.
Kumaanisha kwamba Mungu yuko mahali hapa mwenyewe.
Not in abstract or putative or imaginary form.
Si kwamba yupo tu katika hali ile ya kufikiria.
He is here in physical terms.
Yuko pale mwenyewe.
Both in the spirit and in the real realm.
Katika hali ya kiroho na pia hali ya kijinsia.
And that's why you see that the clusters of the glory that normally come out, that the Lord showed me coming out through the entrance in heaven that was open.
Na ndio maana unaona ya kwamba yale makundi ya utukufu ambayo hushuka, ambayo Bwana hunionyesha kushuka kutoka mbinguni kupitia kile kiingilio kilicho wazi mbinguni.
They actually denote the visitation of the Lord.
Kwa kweli yananena juu ya mtembeleo wake Bwana.
And so now, this is amazing to me because the Lord, he now beautifully talks about the oil and the wine.
Na basi hii yanishangaza. Manake Bwana sasa kwa kupendeza mno ananena juu ya mafuta na divai.
Which essentially represents plenty.
Ambayo kimsingi na maanisha utele.
And the one quart of wheat which is scarcity.
Na kile kipimo kimoja changano ambacho ni uchache.
And then now in the spiritual realm he's talking about revival zones.
Na sasa katika maeneo ya kiroho ananena juu ya maeneo ya uvuvio.
That means there will be locations both in the physical and temporal terms.
Kumaanisha kwamba kutakuwepo na maeneo ya uvuvio katika hali ya kiroho na kijinsia.
And so I'm talking about in the physical terms and temporal time scale also.
Ninanena juu ya hali ya kijinsia na pia hali ya wakati kidogo tu yani.
There will be areas of visitation.
Kutakuwepo na maeneo ya mtembeleo.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so you see the pockets of revival the Lord is talking about.
Na basi unaona ile mifuko ya uvuvio ambayo Bwana ananena juu yake.
And the real defining of those pockets of revival or clusters if you want.
Na yale maelezo halisia ile mifuko ya uvuvio ama makundi ya uvuvio.
Also has a dimension into the saints.
Pia ina maana katika wateule.
Because you may define this place as a place of the visitation of the Lord.
Maana waweza kuelezea mahali hapa kama mahali pa mtembeleo wa Bwana.
But does that mean that all the churches are being visited?
Lakini je, hiyo inamaanisha kwamba makanisa yote yanatembelewa?
And the definite answer is no.
Na jibu ni kwamba la.
So even within the areas of visitation.
Na basi hata katika maeneo yale ya mtembeleo.
There will be localities of scarcity and localities of plenty.
Bado kutakuwepo na maeneo ya utele na maeneo ya upungufu.
But what is it that determines that? That's what I want to look at today, the roadmap the Lord has set here.
Lakini sasa ni nini kitajalisha hayo? Hicho ndicho ningependa kushughulikia ambayo ndio njia ambayo Bwana ameiweka mahali hapa.
I want to look at what is this roadmap within the oil and the wine that the Lord is talking about and urging today's church to walk.
Ninataka kuangazia kwamba hii njia ni ipi ya mafuta na divai ambayo Bwana ameiwekeza na anahimiza kanisa kwamba litembelee pale.
And he says there is the divine protection of God Almighty that has been pronounced on that roadmap.
Na anasema kwamba kuna ulinzi wa kiungu wa Mungu mkuu mwenyezi ambao umetangazwa katika barabara hiyo.
So today I want to look at this way.
Basi usiku wa leo nataka kuangazia njia hii.
And you will find that invariably one thing will remain unchanged.
Na utapata kwamba bila kubadilika kuna kitu kimoja kitabakia.
The significance then the overriding authority of the Holy Spirit.
Yale mamlaka makuu ya Roho Mtakatifu.
The incontestable authority of the Holy Spirit.
Mamlaka ya Roho Mtakatifu ambayo hayawezi kupingwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
And this is going to be very deep and a very long teaching.
Na hii inaenda kuwa ya kilindini zaidi na mafundisho marefu mno.
And that's why I want to walk step by step.
Na ndio maana nataka kwenda hatua baada ya hatua.
Those who can record, you can continue recording. Those who can write, write as much as you can.
Wale ambao mwaweza kurekodi, rekodini. Wale ambao mwaweza kuandika, andika kwa wingi zaidi.
I want to begin with the book of Acts, chapter 1.
Nataka kuanza na kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza.
And then you begin to see now the requirements of this roadmap.
Na sasa utaanza kuona yale matarajio mahitaji ya njia hii.
You begin to see the responsibility that has been bestowed upon not only the church as a whole but the saints within this roadmap.
Utaanza kuona yale majukumu ambayo yametiwa juu ya kanisa na si tu kanisa kwa kijumla lakini sasa wateule katika njia hii.
The book of Acts chapter 1, I'm reading from verse 4.
Kitabu ni Matendo ya Mitume mlango wa kwanza na ninasoma kuanzia mstari wa 4
up to verse 8.
Hadi ule wa 8.
And in my Bible some of these things are written in red. Those are the words of Jesus himself.
Na katika Biblia yangu maneno haya mengine yako yameandikwa katika wino mwekundu, yani maneno ya Yesu mwenyewe.
And he says, on one occasion while he was eating with them,
na anasema kwamba wakati mmoja alipokuwa akila pamoja nao,
he gave them this command.
Aliwapa amri hii.
Do not leave Jerusalem.
Msitoke humu Yerusalemu.
But wait for the gift my father promised.
Bali ingojeni ahadi ya baba yangu.
Which you have heard me speak about.
Ambayo mumenisikia nikisema habari zake.
Verse 5.
Mstari wa 5.
For John baptized with water.
Yohana aliwabatiza kwa maji.
But in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.
Lakini baada ya siku hizi chache mutabatizwa kwa Roho Mtakatifu.
Right away there you can begin to see the basic tenets.
Moja kwa moja mahali pale unaanza kuona yale maswala ya kimsingi.
You begin to see what we call the spiritual wisdom nuggets, so to say.
Unaanza kuona zile ambazo tunaita siri za kiroho za hekima.
Or wisdom keys that can unlock for you the hidden treasures of God on the way you ought to walk at this hour in this roadmap.
Ama vifunguo vya hekima vya Mungu ambavyo vitakufungulia ile hekima ya Mungu ya kisiri ya kukusaidia kutembea katika njia hii.
And you see, he says,
na unaona kwamba anasema,
that there was the baptism of water.
Ya kwamba kulikuwepo na ubatizo wa maji.
But now he was celebrating with them the dispensation, the dawning of the baptism of the Holy Spirit.
Lakini sasa alikuwa akisherekea pamoja nao majira, yani kupambazuka kwa majira ya kubatizwa na Roho Mtakatifu.
And of course the baptism of the Holy Spirit.
Na kwa kweli ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Brings with him.
Unaleta pamoja naye.
With himself.
Naye Roho Mtakatifu.
Those transformational features.
Yale maeneo masuala ya mabadiliko
that ought to be able to manifest in the Christian life.
Yanayopaswa kudhihirika katika maisha ya Mkristo.
If you want the transformational characters.
Ikiwa unataka ni zile tabia za mabadiliko.
It is like buttons that now the Holy Spirit will switch on that the Lord had already created you with, but he will now switch them on that you may be in the likeness of what's required at this hour.
Ni kama vile vifunguo ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa amekuwekea, sasa Roho Mtakatifu atawasha ya kwamba upate kuenenda kulingana na majira haya kwa sasa.
Verse 6 he says.
Mstari wa 6 anasema.
So when they met together.
Basi mitume walipokuwa wamekusanyika pamoja.
They asked him.
Wakamuuliza.
Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel?
Bwana je, huu ndio wakati wa kurudishia Israeli ufalme?
That to me is so beautiful.
Kwangu mimi hiyo ni ya kupendeza sana.
Because in their skipping, in their jumping, in their short circuiting.
Maana katika kuruka ruka kwao, yani katika ule mviringo wao mchache tu.
It looks like they already ahead of the curve, they were talking of the end.
Nikana kwamba tayari walikuwa wamemtangulia wananena juu ya mwisho.
The end dispensation.
Majira ya mwisho.
They say because they knew that there would be a time when Israel would be restored.
Maana walijua kwamba kutakuwepo na wakati ambapo Israeli itarejeshwa.
We all know it too well that when the prophecy was fulfilled on the setting up the state of Israel.
Sote tunajua kwamba wakati unabii ulitimizwa wa kuundwa kwa taifa la Israeli.
Then the beginning of the end time began.
Basi mwanzo wa nyakati za mwisho ukaanza.
So we don't have time to dwell onto that.
Na hatuna wakati wa kushughulikia hayo.
But it's very stunning that already their minds were focused on the restoration of Israel.
Lakini nashangaza kwamba tayari nia zao zilikuwa zimelenga kurejeshwa kwa Israeli.
But then listen to what the Lord says.
Lakini sikiza kile ambacho Bwana anasema.
He said to them,
akawaambia,
it is not for you to know the times of the days the Father has set by his own authority.
Si juu yenu kujua nyakati na majira ambayo Baba ameyaweka katika mamlaka yake mwenyewe.
Now we truly understand.
Sasa tunaelewa kwa ukweli.
What the disciples were talking about, what the Holy Spirit compelled them to talk about in this conversation.
Kile ambacho Roho Mtakatifu aliwasababisha wanafunzi wanene juu yake katika majira haya.
They were talking of a dispensation when Israel would be restored.
Walikuwa wakinena juu ya majira ambamo Israeli watarejeshwa.
And you know it too well, precious people.
Na tunajua wazi kabisa watu wa dhamani.
That even when the rapture of the church takes place.
Ya kwamba hata wakati unyakuzi wa kanisa utatendeka.
And look at this again.
Natazama hii tena.
The church,
kanisa,
the Christians,
wa Kristo,
the saints,
wateule,
you are the vessel,
ninyi ndio vyombo,
you are the holy dwelling of the Holy Spirit,
ninyi ndio makao matakatifu ya Roho Mtakatifu,
the church,
kanisa.
So when the church is taken away in the wedding of the Lamb, the wedding feast,
kwa hivyo wakati kanisa linachukuliwa katika harusi ya mwanakondoo wa Mungu,
when she's caught up in the wedding feast of the Lamb,
wakati kanisa linachukuliwa katika karamu ya harusi ya mwanakondoo,
then look, the vessel, the dwelling of the Holy Spirit has been taken away.
Basi kile chombo, yani makao ya Roho Mtakatifu yamechukuliwa.
That's why in the vision when the Lord showed me the earth post rapture, after the rapture.
Na ndio maana katika maono ambapo Bwana alinionyesha dunia baada ya unyakuzi.
Then I saw tremendous darkness before the earth.
Basi niliona giza zito likatanda duniani.
Because now I understand that the church is the light of the nations, the light of the earth, the light of the world.
Maana sasa naelewa kwamba kanisa ndilo nuru ya ulimwengu, nuru ya dunia.
And so listen, precious people.
Na basi sikizeni watu wa dhamani.
It is very captivating.
Ni ya kukamata, ya kushika sana.
That when the Lord answers them,
ya kwamba wakati Bwana anawajibu,
the first pronouncement he makes to them,
tangazo la kwanza, maneno la kwanza ambalo anawapa,
is that the day and the hour is not known.
Ni ya kwamba siku na saa haijulikani.
And you know that that only bespeaks the rapture.
Na unajua kwamba hiyo inanena tu juu ya unyakuzi.
Because the second coming of the Lord, you can literally count from the day of rapture, the 7 years, and then he comes.
Maana kuja kwa pili kwa Yesu, unaweza kuhesabu kihalisia tangia siku ya unyakuzi, miaka 7 kamili alafu atarejea.
We can continue on this.
Tunaweza kuendelea zaidi na zaidi juu ya haya.
There's a whole elaborate teaching I've given on the day and the hour unknown.
Kuna mafundisho mazima nimepeana juu ya siku na saa isiyojulikana.
But I want to go to the second level on what the Lord is discussing with them.
Lakini nataka kwenda katika kiwango cha pili juu ya kile ambacho Bwana anazungumza pamoja nao.
Verse 8.
Mstari wa 8.
He says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you."
Anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
That is amazing.
Hiyo inashangaza.
It talks about power.
Ananena juu ya nguvu.
What is the meaning of power, precious people?
Na je, nguvu inamaanisha nini watu wa dhamani?
Power essentially bespeaks, it talks about the ability to perform, to do something.
Kimsingi nguvu inanena juu ya uwezo wa kufanya jambo fulani.
And so in other words, he was saying, you will receive the ability to do this.
Na basi kwa maneno mengine alikuwa akisema kwamba mtaupokea uwezo wa kutenda haya.
When the Holy Spirit comes on you.
Atakapowajilieni Roho Mtakatifu.
And you will be my witnesses in Jerusalem.
Nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu?
Again, he says, and you will be my witnesses in Jerusalem.
Na tena anasema kwamba nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu?
And in all Judea.
Na Uyahudini kote.
And Samaria.
Na Samaria.
And unto the ends of the earth.
Hadi miisho ya dunia.
Now I'm beginning to understand.
Sasa ninaanza kuelewa.
What the Lord defined in that visitation of the black horse.
Kila ambacho Bwana alielezea katika huo mtembeleo wa farasi mweusi.
As the true genuine roadmap that the Christian of this hour ought to walk.
Kama ile njia ya kweli ya kihalisia ambayo Mkristo wa kweli wa sahihi anapaswa kuitembelea.
Because it talks about power.
Maana inanena juu ya nguvu.
That power would be given unto the church.
Ya kwamba nguvu zitapewa kanisa.
And then he goes ahead to now expound on the power.
Alafu sasa anaendelea kuelezea juu ya nguvu zile.
That the power to be witnesses unto Christ.
Ya kwamba nguvu za kuwa mashahidi wa Kristo.
That to me is absolutely amazing.
Kwangu mimi hiyo inashangaza sana.
Because then I understand the requirement of walking on this roadmap.
Maana sasa ninaelewa mahitaji ya kutembea katika barabara hii.
And then so you see many times now you see.
Na sasa mara nyingi sasa unaona.
The Lord says.
Bwana anasema.
That the commissioning of the church.
Ya kwamba kule kuagizwa kwa kanisa.
Is the other way of saying.
Ni njia nyingine ya kusema.
That go make disciples of the Lord in the earth.
Ya kwamba nendeni mukamfanyie Bwana wanafunzi toka duniani.
Put it other way, the way Daniel puts it in chapter 12.
Na ukisema katika namna nyingine kama vile Daniel anasema katika Danieli 12.
He said, those who lead many into righteousness.
Anasema wale wawaongoza wengi katika haki.
So for me it essentially talks about evangelization of the earth.
Na basi kwangu mimi inanena juu ya kufanya uinjilisti duniani.
But now the true boundaries, the demarcations of the way to evangelize.
Lakini sasa ile mipaka ya kweli, alama za kweli katika njia ile ya kufanya uinjilisti.
God Almighty sets the parameters.
Mungu mkuu mwenyezi anaweka ile mipaka.
The boundaries, the parameters by which you can evangelize him.
Mipaka ambayo kwayo waweza kumuhubiri, kufanya uinjilisti.
Because he says.
Maana anasema.
That you must go and be witnesses unto me.
Ya kwamba lazima muende mkawe mashahidi kwangu.
Oh, now I understand.
Lakini sasa naelewa.
That actually the calling to evangelize in this hour.
Ya kwamba kwa kweli mwito wa kufanya uinjilisti katika sahi.
That calling actually means to be witness of Christ.
Huo mwito kwa kweli inamaanisha kuwa mashahidi wa Kristo.
But how can you be witness unto the Lord?
Lakini wawezaje kuwa shahidi kwa Bwana?
When you are not one after his own.
Wakati wewe si kama yeye.
When you are not one after himself.
Wakati wewe si kama yeye mwenyewe.
Listen very carefully, precious people.
Sikizeni kwa makini sana watu wa dhamani.
He says,
anasema,
that now the church is required to witness Christ.
Ya kwamba sasa kanisa linahitajika kumshuhudia Kristo.
How do you witness Christ?
Utamshuhudia vipi Kristo?
Let me explain this simplistic model to you.
Wacha nikawaeleze katika namna ya rahisi sana.
The most important way in which the Lord was urging the church to be witness.
Jambo la rahisi kabisa, njia ya rahisi kabisa ambayo Bwana alikuwa anahimiza kanisa likawe shahidi.
From Jerusalem to all Samaria and Judea.
Kutoka Yerusalemu mpaka Samaria yote na Judea.
Even unto the ends of the earth.
Hata mpaka katika misho ya dunia.
Is simply to walk like Christ.
Yani kwa kirahisi ni kutembea kama Kristo.
And now I begin to understand the new understanding.
Na sasa naanza kuelewa ule ufahamu mpya.
The new definition of evangelism today.
Maelezo mapya ya uinjilisti siku ya leo.
That you don't have to go and howl out there.
Ya kwamba si kwamba uende kule nje upige kelele.
But it requires all of this.
Lakini inahitaji haya yote.
To walk like Christ.
Utembee kama Kristo.
And I see the power that he was talking about.
Nami naona zile nguvu alizokuwa akinena.
And he said, and the Holy Spirit shall give you power.
Na anasema na Roho Mtakatifu atawapeni nguvu.
To evangelize Christ.
Ili mkamshuhudie Kristo.
Because he said to do this work.
Maana anasema kuifanya kazi hii.
But now I've understood that the power actually would be the power of the Holy Spirit to enable you to walk like Christ.
Lakini sasa nimeelewa kwamba hizi nguvu zitakuwa nguvu za Roho Mtakatifu kukuwezesha kutembea kama Kristo.
Now do you begin to understand the parameters that the Lord was defining in Revelation chapter 6?
Lakini sasa je, umeanza kuelewa ile mipaka ambayo Bwana alielezea katika Ufunuo mlango wa 6?
Within which the church ought to walk in that roadmap.
Ambamo sasa pale katikati kanisa linapaswa kutembea katika hiyo barabara.
That in this roadmap that the Lord released with the prophecy of the global economic crisis.
Ya kwamba katika barabara hii ambayo Bwana aliiachilia na unabii wa shida za kiuchumi za kote duniani.
The most basic requirement is that we must walk Christ like.
Hitaji la kimsingi zaidi ni ya kwamba tutembee kama Kristo.
Even if you look at before that.
Hata ukitazama kabla ya hapo.
Before you walked Christ like.
Kabla ya kutembea kama Kristo.
He says you must walk with power.
Anasema lazima utembee na nguvu.
So the true power is walking like Christ.
Basi nguvu za kweli ni kutembea kama Kristo.
The true power to evangelism.
Nguvu za kweli za uinjilisti.
Is to walk like Christ.
Ni kutembea kama Kristo.
That is the only way you can witness.
Hiyo ndio njia pekee unaweza kushuhudia.
To witness for Christ.
Kumshuhudia Kristo.
And for me that is the biggest unveiling of this hour.
Na kwangu mimi huo ni ufunuo mkubwa wa sahihi.
That the Lord is saying not by might anymore.
Ya kwamba Bwana anasema si kwa nguvu zako tena.
Not by human wisdom and theological knowledge anymore.
Si kwa hekima za kibinadamu na ufahamu wa theolojia tena.
But by simplistic model.
Lakini kwa mtindo wa kirahisi tu.
That is anointed by the power of the Holy Spirit.
Ambao umetiwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu.
That now you may walk like Jesus of Nazareth.
Ya kwamba sasa ukatembee kama Yesu Kristo wa Nazareti.
But it's amazing because he also makes sure that in his conversation he makes it clear to you that you cannot walk that way.
Lakini inashangaza kwamba katika mazungumzo yake anaweka wazi ya kwamba huwezi kutembea kwa jinsi hiyo.
Except that the Holy Spirit has empowered you.
Isipokuwa kwamba Roho Mtakatifu amekutia nguvu.
Then that is the reason now.
Basi hiyo ndio sababu sasa.
In defining the roadmap.
Katika kuelezea barabara hii.
That leads to the rapture at this hour.
Inayoelekea katika unyakuzi katika saa hii.
He celebrated the oil and the wine.
Alisherehekea mafuta na divai.
Because he knew that was power unto salvation.
Maana alijua kwamba hizo ni nguvu kwa wokovu.
Power unto witnessing.
Nguvu kwa kushuhudia.
This is just the basic foundation I'm laying.
Huu ni msingi wa kimsingi tu ambao ninaweka.
That you may understand this roadmap.
Ya kwamba ukaelewe hii barabara.
I have never seen so much hidden revelation unveiled.
Sijawahi kuona ufunuo mwingi uliofichika na ukafunuliwa jinsi hii.
Until the Lord began to open to me further and further what that particular oil and wine meant.
Hadi wakati Bwana alianza kunifunulia zaidi na zaidi hayo mafuta na divai ilimaanisha nini?
And the reason to which he decreed from the throne its protection.
Na sababu ambayo alitangaza toka kwa kiti chake cha enzi ya kwamba ikalindwe.
Precious people.
Watu wa dhamani.
To take you in baby steps.
Kuwapelekeni katika hatua za kitoto.
So you see already the reflection on the book of Acts chapter 1.
Kwa hivyo tayari unaona ile picha ya kitabu cha Matendo mlango wa kwanza.
The importance of that oil and the wine.
Umuhimu wa mafuta hayo na divai.
In this hour in the church.
Katika saa hii kwa kanisa.
And he says because that oil and the wine actually give the promised power.
Na anasema kwa sababu hayo mafuta na divai yanapeana zile nguvu zilizoahidiwa.
And it's very appalling at this hour.
Na ni ya kushangaza mno katika saa hii.
To see that the church has entirely largely walked without this power.
Kuona kwamba kanisa kikamilifu limetembea bila nguvu hizi.
And so this is the moment of restoration really.
Basi huu ndio wakati wa urejesho kwa kweli.
Reformation in the church, a reform.
Kubadilishwa, kugeuzwa kanisani.
That now the centrality of that power may be elevated, exalted in the church.
Ya kwamba sasa ukatikati, umuhimu na shina wa nguvu hizo ukakweze na kuinuliwa kanisani.
The necessity of this power may be magnified in the church.
Umuhimu na kuhitajika kwa nguvu hizi kukapanuliwe kanisani.
In other words, I am talking about the role of the Holy Spirit in the church.
Kwa maneno mengine na nena juu ya jukumu la Roho Mtakatifu kanisani.
But I want to bring you in little steps to the next notch.
Lakini nataka kukuleta katika hatua ndogo ndogo kwa kiwango kifuatacho.
In the book of Acts chapter 2.
Katika kitabu cha Matendo mlango wa pili.
How does this help us?
Je, hii inatusaidia kwa namna gani?
The definition that the Lord was laying out in the book of Revelation chapter 6.
Maelezo ambayo Bwana alikuwa akiyaweka katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6.
On the basic requirements of the Christian walk at this hour.
Juu ya mahitaji ya kimsingi ya mtembeo wa Ukristo katika saa hii.
Even in his call to protect the oil and the wine.
Hata katika mwito wake wa kuhifadhi mafuta na divai.
The book of Acts chapter 2, very slowly, precious people.
Kitabu cha Matendo mlango wa pili kwa polepole sana watu wa dhamani.
And he says, when the day of Pentecost came.
Na anasema ilipowadia siku ya Pentecost.
They were all together in one place.
Walikuwa wote mahali pamoja.
Verse 2.
Mstari wa pili.
He says, suddenly a sound like the blowing of violent wind.
Anasema ghafla sauti kama mvumo mkubwa wa upepo
came from heaven and filled the whole house
uliotoka mbinguni ukaijaza nyumba yote
where they were sitting
walimokuwa wameketi.
I want to stop there and just begin opening up.
Nataka kusimamia pale na nianze kufunua.
He says suddenly a sound like the blowing of violent wind came from heaven.
Anasema ghafla sauti kama mvumo mkubwa wa upepo uliotoka mbinguni ukaja.
If I were you and I meet the word violent, I would underline it.
Kama ningekuwa wewe nikikutana ile mvumo mkubwa nitapigilia mstari.
Something violent.
Kitu chenye mvumo mkubwa.
Normally comes to destroy.
Kwa kawaida huja kuharibu.
If something is violent, it's destructive in nature.
Ikiwa kitu kimekuja na mvumo mkubwa, kwa kawaida kimekuja kuharibu haribu.
So that to me is very amazing.
Basi kwangu mimi hiyo inanishangaza mno.
Because I know the Lord already talked about the first visitation.
Maana najua kwamba tayari Bwana alikushanena juu ya mtembeleo wa kwanza.
And he used it to mirror the second and the last visitation.
Na akaitumia kuonesha picha ya mtembeleo wa pili na wa mwisho.
That second and last visitation you can see its mirror right here.
Na huo mtembeleo wa pili na wa mwisho waweza kuona picha ya kioo chake mahali hapa.
Because he says when the day of Pentecost became realized.
Maana anasema wakati siku ya Pentecost ilitendeka.
When the fullness of time came.
Wakati ukamilifu wa nyakati ulitimia.
That the day of Pentecost may be realized.
Ya kwamba siku ya Pentecost ikatendeke.
That the Lord may finally now release the power from on high to visit the church.
Ya kwamba sasa Bwana hatimaye akaachilia nguvu za kutoka mbinguni zikatembelee kanisa.
Then there was a shocking moment.
Basi kukawa na wakati wa kushtua.
When a violent wind visited.
Wakati mvumo mkubwa wa upepo ulitembelea.
Let me now describe to you what the Lord denotes, what he's trying to speak to you in this way.
Wacha sasa nikawaelezee kile ambacho Bwana anajaribu kunena katika namna hii.
Something violent is destructive in nature.
kitu chenye mvumo mkubwa ni cha kuharibu haribu.
Look at it this way.
Tazama katika njia hii.
There was an order that had been set up in the church.
Kulikuwa na mpangilio uliokuwa umepangwa kanisani.
There was a certain order that had been relayed, had been laid down in the world.
Kulikuwa na mpangilio fulani ambao ulikuwa umepangwa duniani.
If you look at the worship in the church at that time,
ukitazama ibada kanisani katika wakati huo,
it had been set up based on certain order.
Ilikuwa imepangwa kulingana na mpangilio fulani.
But when the fullness of time had come,
lakini wakati ukamilifu wa wakati ulifika,
for the Holy Spirit, for the power to be released,
kwa Roho Mtakatifu yani nguvu kuachiliwa,
then he released power that came to destroy that order.
Basi akaachiliwa nguvu zilizokuja kuharibu huo mpangilio.
And that destruction did not take place by forming a commission.
Na huo uharibifu haukutendeka kwa kutengeneza commission
to be able to deliberate on the protocols, on the basic requirements, the steps that would transition.
Ili kuweza kupangilia zile hatua na mtindo ambao utafuatiliwa.
When time came for him to dismantle that order, the old order,
wakati ulipofika kwa yeye kubomoa bomoa ule mpangilio wa kwanza,
he brought it without notice.
Akaleta bila tangazo lolote.
Which normally bespeaks God's visitation.
Ambayo kwa kawaida hutangaza mtembeleo wa Bwana.
He brought it violently without announcement.
Alileta kwa mvumo mkubwa bila kutangaza.
And he did not care, oh no, it's going to, let's be careful with it. Let's go slow with it, not to hurt them.
Na hakujali akasema kwamba wacha tuende kwa polepole itawaumiza.
Violently he demolished the old order.
Kwa mvumo mkubwa akaharibu ile mpangilio wa kwanza.
And what amazes me therein,
na kile kinachonishangaza mahali pale,
is what I'm going to read further here.
Ni kile ambacho naenda kusoma mahali pale
chini. He said, violent wind, violent boom, boom, coming destroying, you know.
Anasema mvumo mkubwa wa upepo, yani unakuja kuharibu.
Destroying both in the spiritual realm,
ukiharibu kuwili katika hali ya kiroho,
and in the physical realm,
na pia katika hali ya kijinsia.
But look at what befalls them.
Lakini tazama kile kilichowatendekea.
And I like that in the house where they were.
Nami napenda mahali pale. Anasema katika nyumba walimokuwa wameketi.
The house.
Nyumba.
Every time the Lord talks about the house,
kila mara wakati Bwana ananena juu ya nyumba,
he talks about his dwelling.
Ananena juu ya makao yake.
The house of the Lord.
Nyumba ya Bwana.
So that demolishing and the dismantling,
basi kule kubomolewa na kuharibiwa haribiwa,
of the old order,
kwa ule mpangilio wa kwanza,
the old spiritual order,
ule mpangilio wa kwanza wa kiroho,
is something that would have to take place in the house.
Ni kitu ambacho lazima kitatendeka ndani mwa nyumba.
But look at what he says in verse 3.
Lakini tazama anachosema katika mstari wa 3.
Then they saw what seemed like tongues of fire that separated and came to rest on each of them.
Zikatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kukaa juu ya kila mmoja wao.
And then he says, and all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
Na kisha anasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia.
That is very, very powerful.
Hiyo ni ya nguvu sana sana sana.
That which I've just read is extremely too powerful.
Hiyo ambayo nimenena ni ya nguvu sana zaidi.
At times I wonder how can I handle it if it's this powerful.
Wakati mwingine najiuliza nitashughulikia vipi kama ni ya nguvu hivi.
Turn with me so you may understand what the Lord is relaying to the church in this moment.
Fungua pamoja nami ili kwamba ukaelewe kile ambacho Bwana anapitisha kwa kanisa katika majira haya.
Matthew chapter 3.
Mathayo mlango wa 3.
Verse 11.
Mstari wa 11.
Again, Matthew chapter 3 verse 11.
Na tena ni Mathayo mlango wa 3 mstari wa 11.
He says,
anasema,
I baptize you with water for repentance.
Mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba.
But we see that the Lord Jesus repeated that in the book of Acts.
Lakini tumeona kwamba Bwana Yesu alirudia haya katika kitabu cha Matendo.
In Acts chapter 1.
Katika Matendo mlango wa kwanza.
He reminded them that there was the baptism that John preached, the baptism of water.
Aliwakumbusha kwamba kuna ubatizo aliyohubiri Yohana, ubatizo wa maji.
For the remission of sin.
Kwa ajili ya ondoleo la dhambi.
So he says, I baptize you with water for repentance.
Anasema basi na wabatizeni kwa maji kwa ajili ya toba.
But after me will come one who is more powerful than I.
Lakini nyuma yangu anakuja yeye aliye na uwezo kuniliko mimi.
Whose sandals I am not fit to carry.
Ambaye sistahili hata kuchukua viatu vyake. yake.
That means to holding the buckles. You know when you carry the sandals in those days, you use the buckles to hold them. The buckles are the ones that tie the sandal. The sandal talks about his ministry. The sandals, his ministry I cannot even get close to. His ministry is mightier. After me comes one whose ministry is very powerful.
Yani anamaanisha kwamba hawezi kushika zile kamba za viatu zake. Na kumbuka viatu zinanena juu ya huduma yake. Yani huduma yake ni takatifu na ya nguvu sana, hata kuguza siwezi.
Remember, the buckles of a sandal normally are commensurate with the foot that will fit on the sandal.
Kumbuka kwamba kamba za viatu zinalingana sawa sawa na mguu utakaoingia katika viatu hivyo.
So you cannot have a smaller feet on a bigger sandal because the buckle, the little holes where the buckle's feet will be far away from the foot.
Basi hawezi kuwa na mguu mdogo katika kiatu kikubwa, maana ile kamba ambayo hushikilia kiatu sasa itakuwa mbali kabisa na mguu.
But anyway, he says whose sandals I am not fit to carry.
Lakini sasa anasema kwamba ambaye viatu vyake sistahili kuchukua.
Listen to the most important part here.
Nasikiza sehemu ya kupendeza muhimu zaidi hapa.
He will baptize you with the Holy Spirit.
Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu.
And with fire.
Na kwa moto.
That is what I want you to catch here.
Hicho ndicho nataka mkamate hapa.
He says his winnowing fork is in his hand.
Anasema chombo chake cha kupuria kiko mkononi mwake.
And he will clear his threshing floor.
Naye atasafisha sakafu yake ya kupuria,
gathering the wheat into the barn,
akikusanya ngano yake galani,
and burning up the chaff with unquenchable fire,
na kuyachoma makapi kwa moto usiozimika.
Then now I can return to the book of Acts.
Basi sasa naweza kurejea katika kitabu cha Matendo,
chapter 2,
Matendo mlango wa pili,
in that tremendous visitation,
katika huo mtembeleo mkuu wa ajabu.
Because he says,
maana anasema,
he says that when the violent wind came to dismantle the old order in the church,
ya kwamba wakati mvumo mkubwa wa upepo ulikuja kubomoa na kuharibu mpango wa kale kanisani,
then he also unleashed fire into the church.
Basi pia aliachilia moto kanisani.
The fire of the Holy Spirit.
Moto wa Roho Mtakatifu.
And I like the fact that the fire first descended on the servants, the priesthood.
Nami napenda swala kwamba ule moto kwanza uliangukia watumishi makuhani.
And so now you begin to understand what was the Lord requiring of the church in that mighty vision of Revelation chapter 6.
Na basi unaanza kuelewa hiki kitu ambacho Bwana alikuwa akitarajia toka kwa kanisa katika huu mtembeleo wa Ufunuo mlango wa 6.
Because now in chapter 2 of the book of Acts we see that a fire was unleashed.
Maana katika mlango wa pili wa kitabu cha Matendo tuona kwamba moto uliachiliwa.
The fire was not unleashed until there was the violent dismantling of old order.
Moto haukuachiliwa hadi kulipokuwepo na kubomolewa na kuharibiwa na ule mpango wa kale wa kwanza.
And now we see that the fire is meant to destroy the chaff, burn it up.
Na tunaona kwamba huu moto unapaswa kuchoma choma uchafu.
The chaff in the church.
Ule uchafu kanisani.
To burn it up.
Kuchoma na kuteketeza.
And that's why you see that the fire descends on them and then they become vessels of the Holy Spirit.
Na ndio maana unaona kwamba moto unawashukia wanafanyika sasa vyombo vya Roho Mtakatifu.
So when the Lord celebrated in the book of Revelation chapter 6 verses 5 to 6.
Basi wakati Bwana alisherekea katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 5 na wa 6.
When he highlighted the release of the black horseman.
Wakati alipanua kuachiliwa kwa farasi mweusi.
And then he said, but this is the road map into the kingdom of God.
Alafu akasema kwamba hii ndio barabara ya kuingia kwa ufalme wa Mungu.
Into the wedding feast of the lamb.
Kuingia katika karamu ya harusi ya mwanakondoo.
But now I begin to understand why within that very definition there is the separating and the re-celebrating of oil and wine.
Basi naanza kuelewa kwa nini katika mahali pale kuna kule kutengwa na kusherekea upya mafuta na divai.
Upya, the renewed celebrating of the oil and wine.
Yani kusherekea kulikowishwa, kulikotia nguvu mpya kwa mafuta na divai.
In other words, the Lord is saying that those who are my elect.
Kwa maneno mengine Bwana anasema kwamba wale walio wateule wangu.
The church that is the priestly bride.
Kanisa ambalo ni biharusi wa kikuhani.
The church that is the royal bride of Christ.
Biharusi ambaye ni biharusi wa kifalme wa Kristo.
He says is the church whose worship is characterized by fire.
Anasema ni kanisa ambalo ibada yake imejawa na moto.
So when the power that was promised come from on high. high,
basi wakati nguvu zilizoahidiwa zinatoka binguni,
in translating and translates into the visitation of this hour,
na zinatafsiriwa yani kuingia katika hali ya majira haya,
then that power actually is manifest by fire,
basi nguvu hizo kwa kweli zinadhihirika na moto.
What do I mean by fire?
Na maana nini nikisema na moto?
Because of the purifying ability of the fire,
kwa sababu ya uwezo wa kutakasa wa moto.
In other words, the Lord is saying that this roadmap I lay for you in Revelation chapter 6,
kwa maneno mengine Bwana anasema kwamba barabara hii niliyowekea katika Ufunuo mlango wa 6
is a roadmap in which those that walk therein are characterized by fire.
Ni barabara ambayo wale wanaoitembea tabia zao zinaonekana na moto.
They have been burnt up by the fire of the Holy Spirit. They have been incinerated.
Wameteketezwa na moto wa Roho Mtakatifu.
That means they have been burned.
Kumaanisha kwamba wamechomwa
by the Holy Spirit.
Na Roho Mtakatifu.
The fire of the Holy Spirit has burnt them up.
Moto wa Roho Mtakatifu umewateketeza.
Hallelujah.
Hallelujah.
Those walking in this roadmap,
wale wanaotembea katika barabara hii,
this spiritual roadmap,
hii barabara ya kiroho,
this last roadmap,
hii barabara ya mwisho,
they will be defined by some feature.
Wataelezwa na tabia fulani.
There are people who have been burnt up.
Ni watu ambao wameteketezwa
by the Holy Spirit.
Na Roho Mtakatifu.
What does it mean you have been burnt up?
Inamaanisha nini kwamba umeteketezwa?
That means the you has been burnt away.
Kumaanisha kwamba wewe umechomeka.
That means when the you is burnt away,
kumaanisha kwamba wakati wewe umechomeka,
then there is another you that you have now.
Basi kuna wewe mwingine ambaye umebeba.
That is a you that is now in his own image.
Yani ni wewe ambaye uko katika mfano wake.
Now you can be a witness.
Sasa unaweza kuwa shahidi.
Now you can witness him.
Sasa unaweza kumshuhudia.
Because he is holy.
Maana yeye ni mtakatifu.
This is tremendous to me.
Hii ni ajabu kwangu mimi.
Because then I begin to understand the killing of self.
Maana sasa naanza kuelewa kule kusulubisha kwa nafsi.
You see, then the reason, the more the reason,
basi ndio inafanyika zaidi ile sababu,
the Lord speaks a dual prophecy, double prophecy within one half of the prophecy.
Bwana ananena unabii maradufu katika nusu moja tu ya unabii.
He says a quart of wheat for a day's wages,
kipimo kimoja cha ngano kwa mshahara wa siku moja.
But when you see oil and wine, protect it.
Lakini ukiona mafuta na divai ilinde.
That's one half of that prophecy.
Hiyo ni nusu moja ya unabii huo.
But then inside there,
lakini sasa mle ndani pia,
he says preserve the oil and the wine.
Anasema hifadhi mafuta na divai.
Because that is the high worship.
Maana hiyo ndio ibada ya juu.
That is the worship that touches me.
Hiyo ndio ibada inayoguza moyo wangu.
That means those are the ones walking in the power of the Holy Spirit.
Kumaanisha kwamba hao ndio wale wanaotembea katika nguvu za Roho Mtakatifu.
And this is a huge indictment to the church today.
Na hili ni shtaka kubwa sana kwa kanisa leo.
It's a huge indictment to the church.
Ni shtaka kubwa mno kwa kanisa siku ya leo.
As in, hey, have you really walked in the power?
Yani karakomba nasema, umetembea kwa kweli katika nguvu hizi?
Now I know the true biblical meaning of the power of God in the church.
Sasa ninajua maana ya kweli ya kibiblia ya nguvu za Mungu kanisani.
Or the true meaning of a powerful church.
Ama maana ya kweli ya kanisa lenye nguvu.
It is a church in which the flesh has been burnt away.
Ni kanisa ambalo mwili umechomeka.
The church in which the old self has been dismantled violently and destroyed.
Kanisa ambalo ule utu wa kale umechomeka kwa nguvu, kwa mvumo mkubwa kabisa, umeteketezwa na kuharibika.
And the new self have come into being.
Na sasa utu mpya unaishi.
And that means now that church is walking in the image of Christ himself.
Na kumaanisha kwamba sasa hilo kanisa linatembea katika umbo la Kristo mwenyewe.
I am just celebrating the works of the Holy Spirit.
Ninasherehekea kazi za Roho Mtakatifu.
That the Lord defined in the spiritual roadmap.
Ambazo Bwana alielezea katika barabara ya kiroho.
That is set out in Revelation chapter 6.
Aliyoiweka katika Ufunuo mlango wa 6.
And he said all of them received the Holy Spirit.
Na akasema kwamba wote walipokea Roho Mtakatifu.
But if you read on a little bit, because I have a lot of scripture, this is just one of them.
Lakini ukisoma zaidi nina maandiko mengi na hii ni moja tu.
So I want us to go as much as we can on this one.
Na kwa hivyo nataka tuingie ndani zaidi jinsi tunavyoweza katika hii.
He says, now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven.
Anasema basi walikuwepo Yerusalemu, Wayahudi wanaomcha Mungu kutoka katika kila taifa chini ya mbingu.
When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment.
Waliposikia sauti hii, umati wa watu ulikusanyika pamoja wakistaajabu.
Because each one of them heard them speaking in his own language.
Kwa sababu kila moja wao aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe.
What is it that the church that the Lord defines in Revelation chapter 6 is supposed to do today to be able to walk this roadmap?
Ni nini hiki ambacho kanisa ambalo Bwana ameelezea katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 linapaswa kutenda linapotembea katika barabara hii?
He says here,
anasema hapa,
that now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from all over the earth under heaven.
Anasema basi walikuwepo Yerusalemu Wayahudi wanaomcha Mungu kutoka katika kila taifa chini ya mbingu.
But there is something that is more critical here in this hour in the church.
Lakini kuna kitu ambacho ni nyeti zaidi katika saa hii kanisani.
There is something more critical in this scripture here.
Kuna jambo ambalo ni nyeti zaidi katika andiko hili.
Because he's saying,
maana anasema,
those God-fearing Jews,
hao Wayahudi wanaomcha Mungu,
from all over the earth,
toka katika nchi zote za
dunia, they heard, they were able to hear,
walisikia, waliweza kusikia.
They heard two things. They heard a sound. When they heard this sound,
walisikia vitu viwili. Kwanza walisikia sauti. Waliposikia sauti hii,
I know that they heard the tremendous violent sound that came to destroy the old order.
Najua kwamba walisikia ule mvumo mkubwa wa upepo uliokuja kuharibu mpangilio wa kwanza wa mambo.
And then,
na kisha,
they now also heard when finally the fire had descended on the disciples, and then there was the speaking of many tongues.
Hatimaye pia wakasikia wakati moto ulikuwa umewashukia wanafunzi na wakawa sasa wananena katika ndimi nyingi.
The violent destruction of old order in the church,
ule uharibifu wa nguvu kubwa kabisa wa mpangilio wa kale kanisani,
was meant to imply that you cannot ignore the visitation of the Holy Spirit.
Ulipaswa kumaanisha kwamba hamuwezi kupuuza mtembeleo wa Roho Mtakatifu.
That he will come violently and he will destroy what has been your comfort.
Ya kwamba atakuja kwa nguvu na hataharibu kila ambacho kilikuwa maeneo yenu ya starehe.
What has been the household name of your worship?
Yani kila ambacho kimekuwa jina la kawaida katika ibada yenu.
And he will come and destroy it.
Na atakuja na kuharibu haribu hiyo.
It quickly bespeaks that that was evil, that was not right.
Kwa haraka inanena kuhusu kwamba hiyo ilikuwa mbovu, haikuwa ya haki.
That's why he destroys it violently.
Na ndio maana anaiharibu kwa nguvu.
So they heard it. Basi, the God-fearing Jews heard it.
Basi hawa Wayahudi wanaomcha Mungu walisikia.
They heard the destruction of the old order.
Walisikia kuharibiwa kwa mpangilio wa kale.
And what was most fascinating, most stunning to them,
na kile kilichowashangaza zaidi,
now they began to hear the speaking of their own tongues from these disciples here.
Sasa wakaanza kusikia kunenwa kwa ndimi zao wenyewe toka kwa hao wanafunzi hapa.
From the visited church.
Toka kwa kanisa lililotembelewa.
Listen to this very carefully right now.
Sikizeni haya kwa makini sana hivi sasa.
God fearing.
Wanaomcha Mungu.
That already tells you that look, behold, he calls you.
Hiyo tayari inakuambia kwamba tazama anawaita.
There are people he has called. It is not something you get by your works or achievement, or you earn it.
Kuna watu ambao amewaita, si kitu ambacho utapata labda kusema kwa bidii yako ama ulifanyia kazi.
He says they were God-fearing people, people that he had already placed in their spirits the need to fear God, the purpose of fearing God.
Anasema kulikuwa na Wayahudi wanaomcha Mungu, kumaanisha ni watu ambao katika hali zao za kiroho alikuwa amewawekea hitaji la kumcha Mungu.
He did not say that all the Jews in Jerusalem heard.
Hakusema kwamba Wayahudi wote Yerusalemu walisikia.
He said only the God-fearing Jews that lived there, they were able to hear.
Lakini alisema tu kwamba Wayahudi wale waliomcha Mungu walioishi pale waliweza kusikia.
That means only those who were sensitive to the matters of God, to the dispensational issues of God.
Kumaanisha kwamba ni wale tu waliokuwa makini kwa mambo ya Mungu, kwa mabadiliko ya majira ya Mungu.
But what amazes him even most,
lakini kile ambacho kinashangaza hata zaidi,
that As they were doing that,
ya kwamba walipokuwa wakifanya hayo,
doing their life in the God-fearing nature according to their own accord,
wakiendesha maisha yao katika namna ya kumcha Mungu katika mpangilio wao mwenyewe,
when the destruction of the old order in the church took place, they noted it.
Wakati uharibifu wa mpangilio wa kale ulitendeka kanisani, walijua.
For me, that was as though they were waiting, like, look, we are waiting for you to get done with what you are doing.
Kwangu mimi ni kana kwamba walikuwa wanangojea, kusema kwamba tunangojea je mumalizane na kile ambacho mnafanya.
If you look at the current spiritual scenario across the globe,
ukitazama picha ya kiroho ya hivi sasa kote kote duniani,
there are so many God fearing nations,
kuna mataifa mengi sana yanayomcha Mungu.
There are so many God fearing people,
kuna watu wengi sana wanaomcha Mungu,
that are not yet born again,
ambao bado hawajaokoka,
and they are waiting for the church,
na wanangojea kanisa,
to get done with what she is doing now,
limalizane na kile ambacho linafanya leo.
And when the dismantling of the old order takes place,
na wakati kuharibiwa kwa mpangilio wa kale kutatendeka,
they are sensitive enough,
wako makini vya kutosha,
their sensibility will allow them to detect it,
umakinifu wao utawaruhusu watambue.
And what amazes me here,
na kinachonishangaza hapa,
that at Pentecost,
ya kwamba wakati wa Pentecost,
when the oil and the wine poured at this time,
wakati mafuta na divai yalimwagika wakati huu,
now there was the hearing of the great sound,
sasa kukawa na kusikika kwa sauti kubwa,
this tremendous violent sound that attacked, that befell and came to destroy issues,
hii sauti kubwa ya mvumo ambayo ilikuja kuvamia na kuharibu haribu mambo.
And then now they also heard,
alafu sasa pia wakasikia,
the speaking of tongues,
kunenwa kwa ndimi,
the gifting of the church,
yani kule kupewa karama kwa kanisa.
I call it the establishing of the church now,
ninaita kuimarishwa kwa kanisa sasa,
into the heavenly order,
kuingia katika mpangilio wa kibinguni,
because the speaking of tongues is a heavenly tongue,
maana kunenwa kwa ndimi ni ndimi za kibinguni,
it is a heavenly discourse,
ni mazungumzo ya kibinguni,
even as the Holy Spirit enabled them,
hata kama vile Roho Mtakatifu alivyowezesha.
But look at this,
lakini tazama hii,
the God fearing
Wayahudi walio mcha,
the God-fearing Jews at that time,
Wayahudi waliomcha Mungu wakati huo,
they became bewildered,
walistaajabishwa,
there was a bewilderment,
kukawa na kustaajabishwa.
And if there is a way in which to define this roadmap in Revelation,
na ikiwa kuna njia ya kuelezea barabara hii katika Ufunuo,
is that the dismantling of the old order must have resounded unto the nations,
ni ya kwamba kule kuharibiwa haribiwa kwa mpangilio wa kale lazima kulipanuka kukafika kwa mataifa,
to catch the attentions of the nations,
ili kukamata umakinifu wa mataifa,
that the power has befallen here,
kwamba nguvu zimemwagika hapa.
And then the speaking of tongues,
na kisha kunenwa kwa ndimi,
must bewilder the people that are not born again,
lazima kustaajabisha watu ambao hawajaokoka.
How does it bewilder them?
Lakini je kutawastaajabisha vipi?
Because they began to understand, look at what he says here,
maana walianza kuelewa, tazama anachosema hapa,
verse 7,
mstari wa 7,
utterly amazed they asked,
wakiwa wameshangaa na kustaajabu wakauliza,
are not all these men who are speaking Galileans?
Je hawa watu wote wanaozungumza si wa Galilaya?
Then how is it that each of us hears them in his own native language?
Imekuwaje basi ya kwamba kila mmoja wetu anawasikia wakinena kwa lugha yake ya kuzaliwa?
Parthians,
wa Parthi,
Medes,
wa Medi,
and Elamites,
wa Elami,
residents of Mesopotamia,
wakazi wa Mesopotamia,
Judea,
wa Yahudi,
and Cappadocia,
na Cappadocia,
Pontus and Asia,
Ponto na Asia,
Phrygia,
Phrygia,
Pamphylia,
Pamphylia,
Egypt,
Misri,
and parts of Libya near Cyrene,
na pande za Libya karibu na Kirene,
visitors from Rome,
wageni wa kutoka Rumi,
both Jews and converts to Judaism,
Wayahudi na waongofu,
Cretans and Arabs,
Wakrete na Waarabu,
we hear them declaring the wonders of God in our own tongues.
Sote tunawasikia watu hawa wakisema katika lugha zetu wenyewe, wakitangaza mambo makuu ya ajabu ya Mungu.
So what is this that the Lord decreed from his own throne?
Basi ni kipi hiki ambacho Bwana alitangaza toka katika kiti chake cha enzi?
About the spiritual roadmap,
juu ya barabara hii ya kiroho,
that the Lord laid forth in Revelation chapter 6.
Ambayo Bwana aliiwekeza katika Ufunuo mlango wa 6.
When he released the rider of the black horse,
alipomwachilia mpanda farasi wa farasi mweusi.
And in that discourse, in that conversation with man,
na katika mazungumzo hayo na mwanadamu,
he was commanding,
alikuwa anaamrisha
that for all those that will see the wedding feast of the lamb,
ya kwamba kwa wale wote watakaona karamu ya harusi ya mwana kondoo,
this is the roadmap,
hii ndio njia.
And then in the process,
na katika hali hiyo,
now we begin to understand the basic tenets.
Sasa tunaanza kuelewa zile siri za kimsingi,
the characteristic citizenry,
zile tabia za kiraia,
that must be worn by those on this roadmap,
ambazo lazima zivaliwe na wale wanaotembea katika njia hii,
the destruction of the old order,
kuharibiwa kwa ule mpangilio wa kale,
the descending of fire,
kushuka kwa moto,
the burning of the old self, the chaff,
kuteketezwa kwa utu wa kale,
and
uchafu,
then we have seen the witnessing,
alafu tumeona kule kushuhudia.
But it's amazing to me,
lakini yanishangaza,
that now,
ya kwamba sasa,
in those walking this roadmap,
katika wale wanaotembea katika njia hii,
at this hour in the church,
katika saa hii kanisani,
celebrating the oil and the wine,
wakisherehekea mafuta na divai,
which I call the preservative of salvation,
ambayo ninaita kwamba cha kuhifadhia wokovu,
the only things that can preserve your salvation unto the end,
kitu cha pekee kinachoweza kuhifadhi wokovu wako hadi mwisho.
As you walk,
unapotembea,
you must resound and resonate one thing,
ni lazima ueneze jambo moja,
you must cause the unborn again to be bewildered and stand at you,
ni lazima usababishe wasiookoka wastaajabishwe,
they must be shocked when they look at you,
lazima washtuke wakikuona.
When they looked at you, they must panic.
Wakikuona lazima watetemeke.
And bewildered and stretch their hairs off their head.
Alafu wastajabike wakunekune nywele zao kichwani.
In the next segment,
katika awamu ifuatayo,
in the next segment we are going to take a short break.
Katika awamu ifuatayo tutapumzika kidogo.
In the next segment, you yourself, wherever you are listening, you are going to be bewildered.
Katika awamu ifuatayo popote unaposikiza, wewe mwenyewe utastajabika.
May the Lord bless you.
Bwana Yesu awabariki.
And I say this is the mightiest.
Nami nasema kwamba hii ndio kuu zaidi.
Shalom.
Shalom.
They can gossip and talk, they can try and find fault, but they'll never prevail. Even persecute me, or take away all I own. They can do what they please in their prideful disease, but they'll never prevail. 'Cause down deep in my heart, there's a Savior inside of me, my foundation and hope is indestructible. There is a mansion prepared for me. It doesn't matter what the enemy, for there is victory in Christ our Lord. I'm His sanctuary, I am a temple not made by men. Though they burn and shoot this outer temple, I'm burning bright with His love, and He'll never forsake me. He'll perform that within me, complete His work in my heart. Through the coming storm clouds and all the wind and the rain, my foundations are deep, I've hid His word in my heart, righteousness will prevail. Non un canto di addio, ma una musica dolce, un'orchestra che io sono solo per te, per il tuo cuore nella forma, a place to dwell in, not the crystal sea. Never leave me or forsake my heart. Jesus will prevail, nothing can beat me, from His pure love that flows so richly bright.